mshikaji home. Dili kija unapindisha sera, inawaumiza na kupiga hela. Watu wanangu bado sijawahi wapinga jambo, hata wakificha kago bado na wapa high cause wa yes. Wapo vivo hata wapatu na dhiki, wako hoya watoboi hata wape matriki. Ni marafiki na wanaita wanake mabichi, utadhani hawatapata mabinti. Anyway, wapo waliooga maji yangu, niliondoka kamtongoza manzi yangu, na bado naishi nao mtaani kando kando, wado wado sio chukiwa, na nifundisha kuishi nao cause we na marafiki hawana deal na mi, hawana sera nao na chill na mi. Wanajua nilipotoka ila wakwepo nipo sota, leo nashoboka kisa mimi msanii, wanazingua but we. Wapo waliopotea fast, unawalea leo kesho wananyia kambi, tunapea na gwara kama marasta, tukikutana kinyongo hakuna, niko safi cause we. Tuwa ndogo sijavuka futi, siwezi kufurahi moyo linapokufa kundi. So unapo ukota dodo siwezi fuga bundi, moyo wangu mdogo siwezi fuga chuki cause you yes. So siusiki na ugomvi wako, lifestyle ama copy zako, gossip za matozo nzako, nisha umizo na hii industry makovi yapo. So I'm sorry if I'm causing trouble, misingi yangu haipasuki man, una confuse ushindani na ukinzani, siku dukani labda tu onzishe chuki nami, na yeshimu kocha nkifagia situpi ndani. Sio mteme ta kidogo, japo cheki cheki, nilitika nyumbani walipo nito kinzani, ulipofika ukanifunza amani, palipo vita na uwakika wia. Mshikaji zangu utoni wanangata pela, walienda mtoni kuzisaka cheda, na wengine walidaa kwa jela. So siwezi kuchukia hasla mwenzangu akipata hela, neshikizazi bro, kama uamini mulize cardigo, siwezi ringa nyumbani mbali bro, so kiona nimeandika tu sujue ni typo, and I'll be sick if I ever enjoy your downfall. Biashara vita ushajitupa vitani, so kishindo sitegemei ka utakufa kiimani. Sina chuki napoona unavifuga vidani, furaha yangu ni kuona umemritabi mkubwa nyumbani. So we are best friends, mitiani haina majibu, palipo amani pana taifa nadhifu. Usitegemee niwe msafi kama malaika wa mbingu, na unajua mimi binadamu mwenye haiba dhaifu. We are friends bro, kukia na chuki na kera, sirudi upuzi walileta nuksi masela. Mi sio bepali, kwayo sifugi mahela, unakosea kuniweka kwenye kundi na fela. I'm not your enemy, mana haupo nilipo master, really komadara kikatili na kili mastanza. Ushasikia nyimbo mtani unanakili maujanja, kagobe gani kamsafiri na safiri shakocha. Mini, yeah, but you already know, and I'm on my MP, heavy flow, Cadbury OG. Nisome humu, unabakia ngome ngumu kama Highbury 03. Hustle mode, so ni cheki kesho, kwenye hotel, but sweet flani hivi presidential. Nikiunda good stuff, going past your comprehension. Wani mashafe, wana copy session, sija kucheki ni koresi. Wanauliza, do I ever rest? Easy height, Mount Everest. This is art in a full form, hazifanani na my uniform scout, mini unicorn. I'm your best friend, na kumbia game chaff, hell yeah, ushona madeti players. Pole sana, universe doesn't play fair, pia ja kumbia game jela, sio daycare. Badala kwanza kulalamika kwenye kila pini, chagua kufanya au chagua kuweka mpira chini. Mana kila mbuyu mkubwa una kila jini, si ungwana wa kikudu kiletea sira mimi. Naza nika log in, nika like kisha nika reply, lengo ni kuhype Twitter. Uliza watu wote mtano unomfahamu vina, nikiamua kumbato mtu anamtaja jina. Sivungi vungi bati mbayo, never competition, mwanao lafu niandikie this contradiction. This is not a diss, I'm just qualifying. Counter attack a beef, come on boy and boy, let's go to mission. Wekeza ujikimu, na kwa shimu jiheshimu, tuheshimiane. I'm your best friend, kipata stress nipigie tu address, ukini undia case ni wazimu. I'm your best friend, mawazo kija unaokota some books, unalipia membership kwenye gym. I'm your best friend, so sinilushia steam, futa Candy Crush kwenye simu. Semkala siwa bantu, sana maisha yangu sina masiara ni kiwantu. Tuko tofauti ka sigara na tumbaku, so ukindetea chuki yo nishara ya upumbavu. I'm your best friend, kwanza kunywe chai, wenzio walini jadili wakavua tai, kazi ngumu wajiri walifanya dua side, kunitaja so ujasiri yo ni suicide. Japo sikuji kuji mbele, na sisuki suki nywele, na sifugi fugi upele, na situpi tupi mchele, na sina matatu sifagili, mana nilima chupi chupi tele. I'm your best friend, gear ya chini ya ufundi wangu, Ishu pande wangu wa ustaili, matusi yangu wa ustaili, muda wangu wa ustaili, majuzi tango na nyoa wa ustaili kugusa ma... Sorry, mesau haya ma click, click pow pow. Uko I don't know and this this, calm down. Kila la game itaku jig jig now now. Man, all my Jesus Christ is yell yell. Nina portfolio nyingi imara tu, nikejali jinsi unavondis by my hands are full. Unafahamu tatizo ni kila versus. Be careful what you say next, bloody fool. Nashangaza sana, you had all the means to check me. Ukachagua wimbo cause unataka drama. Nishadisa di kanisa langu msenge ukumbuki. Unataka niwe mende kwa bunduki. I thought we friends, nigga. Sana ni ujuzi bro. So vipuri perfume access ya studio. Sana ni sport kwenye ligi kama premier. Kaza ndonga na una deal na masenior. Kichwa haiwezi kukata my question. Mainstream, yeah, unashanga ujapata hii impression. Kama hauna moyo kinachofuata ni recession. Uwe chawa uanze kudata na depression. We still need you. Kuona unatoka salama kabla kuosha makasha au kugonga maplama au kuhonga mabanda au kuloga kwa ganga. Unaponipa gwara hakikisho moga janaba. Mini best friend. Rafiki yangu alinambia nyimbo zangu mbovu, eti sauti yangu chovu. Ndugu yangu damu alisema vision yangu pofu. Na bado tunaongea so una mind kisa like bob. I wonder where your man has been. Miaka mitatu meanza kushiba upuzo ama drama kings. Shukuru leo kakako nipo so the school is free. Skills ka Albert Mangwe, I'm a Bruce Lee. I'm your real friend, kushinda pastor. Kushinda sera na kampeni za wana siyasa. Kushinda your so-called godfather na ikuacha unasafa. Real kushinda hata your favorite rapper. Industry ni sumu sana, ndo mana I stay hidden. It's so petty man, that's why we're not even. Kulala mika ni dalili kwa how mood challenge. Na mafanikio so mpaka approve tale. It's not your friend, mimi na wadao kijiji. Dele wananipa shara kichizi unasemi. Nimeenda shule afu na rap kichizi. Nina style look and I'm nice bado siringi. Tale atasema nini, labda kaubili gari laya. Game we kesho bili na retire. Kama unataka tuoneshane nani ni jangiri basi haya. Awezi kuvunja ushikaji kwa like ya bahati mbaya. You're my best friend, ungeni cheki tunge kuomba radhi. Ni vile unataka attention kwa watazamaji. Sasa amua vyema ukikosea unazama maji. Na kuwa live na gawa content kwa watangazaji. You ain't got no business dissing me. I'm a full band and orchestrated symphony. Ulipo master branding, mini ni master art na ndomana. Every record's masterclass listing G. Menzo puzu puzu ngai ngai. Ngoma zenyewe ni kuchi kuchi nai nai. Tano umekuja juzi juzi makuzi unadhania. Mini mpuzi mpuzi my.